coming. Yo, I Square could you a kind of game, so I didn't play. I was in love and I was there to stay. Kumbe aliniona cheesy, kipiga alikuwa busy. Akiwa undressed, not just by eyes, na hands. Na alipotoka alikuja nishika me, follow me. Wana waliposema niliona wananionea wivu. Nikaanza jitenga nikapunguza ukaribu. Marafiki sikutaka tena, kamfanya kila kitu. Nikampa moyo nafsi hadi maini, la kwake sikuwa kitu, follow mimi. Akiwa nyumbani alipretend ana wivu. Vitu vidogo vilikuwa big issue. Fighting kila time lakini nkakatu. Katu sikuwa ikuisa na nitia aibu kwa watu. Follow mimi, lengia kichwa kichwa kwenye mapenzi. Yani deep like kishenzi, kumbe mwanangu ana pretend. Follow mimi na gangster wote nlitubu. Nkakati chini akanchanganya killing kadata. Mimi hata nilipotaka vuta kunywa vikuingia mwilini, haikuingia kilini. Kwamba huyu nampenda ndo ananiumiza hivi. Follow mimi. Wanasema ukipenda umependa, na uwezi panga utakempenda. So kipenda you in danger, believe that. I felt in my heart, follow mimi. Chakushangaza yote unaojua, akipiga tunapokea. Akini tanatokea, nampenda na ananionea. Namsama naomba hata kinikosea, sio fair. Follow mimi anantia stress too, I don't know what to do. Na kama pezi yako hivi wanaumia mimi tu. Hana uruma mwana nankazia tu. Follow mimi, follow kweli.